Bwana Yesu asifiwe tena. Basi nesi ubwaka nesi edo ubwaka umwetu huluwasila mnyanya uhurule lukala. Mimi leo nimekuja kuungana na nyinyi.
J1 Sunny Baba Lao na Ben Tachi mara tena on this again. Edi obwaka
enyoba sapulu nenda baraka bamamba befu nenda bwana. Enyoba sapulu nenda baraka bamamba befu nenda bwana. Emara bulano kune shilolero mahuwa kobwaka holete nje. Embara bulano kune shilolero mahuwa kobwaka holete nje. Emienda chose chiri miru embara mulolanga Tibasari sukuli vana vanyolire. Notia mumasika obwaka honya butwa. Emelo chose chenje obwaka alonganga. Sukuli tiosi obwaka honya butwa. Leo ni leo kabombo twa sakata. Talanda mashinani obwaka ainua. Oh ai. Leo ni leo sakata tunapiga. Talanda mtani obwaka ainua. Oh ai. Enyoba sakulu nenda baraka bamamba befu nenda bwana. Enyoba sakulu nenda baraka bamamba befu nenda bwana. Emara bulano kune shilolero mahuwa kobwaka holete nje. Embara bulano kune shilolero mahuwa kobwaka holete nje.
Tunasema tano tena, yani tano tena, kazi tumurudishe. Amefanya mengi sana, yani mengi sana, imebidi ni wapashe wakusema no 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 no. Basi pinga kwa hoja esote tuseme popo popo. Mesimama kisoja obwaka. Matokeo yo yo tunayaona. Tunasakata mpira yo yo tunayaona. Vijana tunasimuka yani yo yo tumeyaona. Vijana tunasimama tena yo yo tunayaona. Yani mpira tunaucheza.
Enyoba sakulu nenda baraka bamamba befu nenda bwana. Enyoba sakulu nenda baraka bamamba befu nenda bwana. Embara bulano kune shilolero mahuwa kobwaka holete nje. Embara bulano kune shilolero mahuwa kobwaka holete nje.